Spaceship Music.
Exclusive from Afrofile.com.
And this one, no one can love you like your mom.
Lega.
MUSIOUS. Mushas. JP. Genius.
Nireka mfuta. Wapano chalo mayo. Oh, amami. Amai. Paliba rizoni. Leza pakuleta mweo. Pachalo. Mushas in the rowdy. And JP, baby.
Namwele sabo vya pakuleta ine. Avika mwana mutima wangu songa ine. 9 months uko bloku nchita bot. Now look mama watch you off blot. I'm a pressing number kuchalo chonse. She must have to nati mwela onse. Na jodela baku shipikisha konse. Wamayo chine mwali konde.
Sindelo unanipa ya pasosi ya 9 months. But this tuma mwela kontrola. Amai Sembemu nanipa ya pasosi ya 9 months. But this tuma mwela kontrola. Amai mwali kontrola. Amai, amai, yeah. Amai mwali kontrola. Amai, amai, yeah, yeah.
Mwazungile 9 months munda. Mwakusha nakula mwansonga. Cinemayo niwele sawa chivili. Nakosa mulimayo nakalevalika. Cinemayo nkamitasha mwali wopa. Kwa mula imwe inenga njibifi. Kwa mula imwe inenga shabefi. Efoti enu ya lengefi. Mayo imwe mwali palwa. Mayo imwe mwali wopa. Tawashiba imwe fe mwachita. Yes, kwa kumitasha ineshishive. Imo mayo lesa mipale. Imo mayo lesa misunge. Mama, I'm grateful to my God in heaven. Say,
I'm not any fire, but so see an animant. But this to my more control. Amai, Sembemu, Nani Paya, but so see an animant. But this to my more control. Amai, Amai, more control. Amai.
Song to all the women in the world, especially to my mom. Wamayo mwali kontrola. Wamayo mwali bomba.
Genius. Where you at, baby boy?
Sembemu nanipa ya pasosi ya 9 months. But this to mom wala kontrola. Amai. Sembemu nanipa ya pasosi ya 9 months. But this to my mwana kontrola. Amai, amai mwali kontrola. Amai, amai, yeah. Amai mwali kontrola. Amai, amai, yeah, yeah. Ah, basosi ya 9 months.
Mushos. Genius, JP.
Sembemu nanipa ya pasosi ya 9 months. But this to my mwana kontrola. Amai.